Wanja midi mifiri ya diya wanya mibi.
Skido.
Ye watiti nyamia ya diya watu nuswa ye ni mguazida.
Ajirifo ye wanya miye.
Sorry, Penny, be who proud, well, who anchor. Is your mocassia quaint, so better be angry.